bulijjo lowooza ku nkomerera eribeeta alikusanga jayo oli bakuluyiki oli bakulu lwe oba oli bakuluyi luli wetunulemu olabe bibafe ebyo byokola ebikusaaliza omusango bireke yesu gwe wotunulira muye wetuwangulira Ebikusaaliza omusango bireke Yesu gwe wotunulira muye wetuwangulira kiseera kijja mwana gamba tikiweddo Sigale mugu bibwa bwe amali bera wabatukufu nabo basigale nabatukufu bibafe byokola ebikusaaliza omusango bireke yesu gwe wotunulira muye wetuwangulira bibafe byokola ebikusaaliza omusango bireke Yesu gwe wotunulira muye wetuwangulira Esawa tuse yokubireka ebyo byolimu otukuzibwe oddeyo mu kifaananyi kye amazima amalungi ogawulidde katusalawo wadejali bibafe ebyo byokola ebikusaaliza omusango bireke yesu gwe wotunulira muye wetuwangulira bibafe ebyo byokola ebikusaaliza omusango bireke yesu gwe wotunulira muye wetuwangulira bibafe ebyo byokola ebikusaaliza omusango bireke yesu gwe wotunulira muye wetuwangulira bibafe ebyo byokola ebikusaaliza omusango bireke yesu gwe wotunulira muye wetuwangulira